Call your mama.
It's on.
Remember where you come from. Zambian music promise. Don't see
the old. Beza wakulia nsima wa ikunga mwe. Wako shamulia na ndio zanji hapo. Ati yai. Nimbuzi yako mutengo mbuya.
Bisha.
Naonera pamene pano kutikolwe wa madia. Sini nazive kutiva madia kolwe.
Yes, even
Anawa uzandani, kuja kolwe ndani. Anawa uzandani, kuja kolwe. Ile nadabwa, kutikolwe wa madia. Naone rafa mene pano, kutikwa madia kolwe. Anawa uzandani, kuja kolwe ndani. Anawa uzandani, kuja kolwe. Nafika pakoma Nafika lama kalama Napeza nkweto na chanda Wakuja kansi maimwehi Kuwafunsa unindio buanjio Mbuzi ya kumtengo Nindio buanjio Kansi nikolwe Sinazima kutikolwe wa madyo Nindio kuna Kansi ngauchika Sini nazive kutiva madia kolwe Anawa uzandani kuja kolwe ndani Anawa uzandani kuja kolwe Ile nadabwa kutikolwe wa madia Naone hapa mene pano kutiva madia kolwe Anawa uzandani kuja kolwe ndani Anawa uzandani kuja kolwe
Umuli ya kolwe mwesu Awone kangani mtu wa Awa wantu wa Anyway Maringa ikako mwenye unzawe
Mwayangu tie ni kwa sumweo
Tie ni kumtengule ni
Tikali enzima na mfuka Savutika ndiyo kulia nyama yupala mtu Anzanga tieni kwa suwa
Tieni
Tikaria nzima na mbewa mweo
Kwa fuku
Savutika kulia ndiyo inansanje Naonera pamene pano kutikolwe wa madia
Uonera pamene kudonesu
Sini nazive kutiva madia kolwe Anawa uzandani
Wamene wa uja
Kutia kolwe ndani
Kutikolwe nindio
Anawa uzandani Kutia kolwe
Nye watu funatizive
Ile nadabwa kutikolwe wa madia
Nadabwa
Naonera pamene pano kutiva madia kolwe
Namanya mama
Anawa uzandani Kuja kolwe ndani Anawa uzandani Kuja kolwe
Kolwe na mstile ya kila vase Mbani ya kolwe Kwa uze
Remember where you got it from Zambian Music Plumbers.co